kote kaso kujisumbua.
DJ Tini Mr. Bakura
Misotozi
Kibuku yao.
Yeah. Wow.
Dala Diusa
Nisha pigia black. Zeni sijifungi, siji sifi squeeze zipu yangu sifungi. Nisha uza jazz, gisa timu yangu haifungi. Unapenda vipi mchizi wangu mpaka unalia? Inakuwaje vipi na jopa dosi mpaka unalewa? Askanya subu mchana tungi usiku machela.
We are like the little Samson, I got no honey. Oh, yeah. Never give it to somebody, oh, nah. But oh, young we talk, get kiss a love, no, nah. Say, I go, myself, I say I can go. I don't need no love, I swear. Nah, you don't know, why I don't fall anymore. I'm better be a player. Love is fire, it's really funny. Better go club with my gang, gang, gang. Yeah, here is my home, we go bang, bang, bang.
Namba ndo mwanangu mimi. Ereba Kinoya Falidi Montana mwanangu Ankoji watoto wakanani mwanangu Zedi Talenti mwanangu Choba Brizi mwanangu
Tini mwanangu.